They'll be like, umalu mama kholile, akafuni kipa mali yokudla. And now, sekubhekwe mina. And I don't have money. Like, angazuthi expect ukuthi ngenze njani, because I don't have money. Kona izinto eshodayo la endlini. Ngiyamtshela ukuthi I'm only gonna get paid on Monday. So, anginayo imali phela izinto azifunayo ukuthi ngizithenge. So, I don't know, expect ukuthi mina ngibe yimi emva yonke into. So it ended up being an argument. So yeah, I don't afford it, I don't know. Because that's cool inside. And now I'm so long back for me. It's gonna be a problem. So now I'm gonna generate it. Maybe we still church. And if it's nothing is really just for a second, I'll be like,
madoda ayibona sengaliwe sengaliwe madoda ayibona sengaliwe intombi zakithi zaqhume emazweni zakushiya ngithi ngibathe ngiyakhala ngiyayibika le ndaba yahamba nomoya. Yini we madoda ayibona sengaliwe sengaliwe madoda ayibona sengaliwe
Om Shielani Vema.